gwa mama gwe gunyimbyo luimba omukwano gwa mama tekusangika omukwano gwa mama gwe kwansembeza wali okumpi ne Katonda era omutima gwange gwekubirawo wali mama wanjigiriza okubanga n'empisa mama wanyigiriza obutabokoka mama wanyigiriza okukola emikwano ate giwangaze yona yaligwe mama nyimbye yakayimba ngakako mama ngakako kakoweka akayimba Mkusaba kasime mama Ikatwale Wakaulirize na uli wabamushi mwalo Akaimba koka kano mama Ikatwale
Mkwano
nange katwale
Kasime
Mkusaba kasime
Wasula ngenjala Daudi nkule Mwenalwalanga eriluluza noyenda Wangemesa tewalaga jala Wasomesa tewankotokera nze Kale alibani Alibani munange Oyo alitwale chifocho Batasi babusungu Newe kusobye rosonyiwa Umasogo nsigala ndi mwana Nyimbye yakayimba Ngakako mama Ngakako kakoweka
Mama wange
Usaba kasime mama
Mkwano wange
Waka ulize nga uli waba mshu umalo
Kaimba
Mama wange
Ndwala gwe gwe mpita Lwe biganye akasimu ne kuba
Gwe kansala atasaba busuulu
Mama
Gwoli mukwano gwange atasangika Okume byama
osibira Omanya bingi nosirika
Oli banka yange mama Tosiba busungu omanye nsonga Ofuba nyo kujekanya Oyo ye mama
Akaimba koka kano mama Ikatwale Munange katwale Mkusaba kasime
Mama,
ikatwale,
sime,
unange katwale.